Maisha ni kuvumilia, kesho yako hauijui. Ikiisha wetulia, wani mengi hautambui. Mola kishapangia, hata wapinge maadui. Acha yaliyobakia, wani Mungu habagui. Wepige moyo konde, don't think it's over. Shukuru yote upande, you have come from far. Kwani Mola si afande, waita Jehovah over. Weomba tu wakulinde, na umpe sote sifa. Isa wa Savior.
Amen, amen, amen.
Mkubali wewe pia.
Amen, amen, amen.
Utaona mengi mapya.
Amen, amen, amen.
Kumpenda si hatia.
Amen, amen, amen.
Fika hapa nimelia, walinita mlala hoi. Jalani wamekuwadia, sasa maisha na enjoy. Kila mahali wananichia,
na siwezi kukuanoi.
Maisha umenikubalia,
tangu nikiwa cowboy.
Wepige moyo konde, don't think it's over. Shukuru yote upande, you have come from far. Kwani Mola si afande, waita Jehovah over. Weomba tu wakulinde, na umpe sote sifa. Isa wa Savior.
Amen, amen, amen.
Mkubali wewe pia.
Amen, amen, amen.
Utaona mengi mapya.
Amen, amen, amen.
Kumpenda si hatia.
Amen, amen, amen.
Isa wa Savior. Utaona mazuri mapya.
Amen, amen, amen.
Kumpenda si hatia.
Amen.